radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro umutegurirwa kanabyizwaho nange Venuste nshimiye imana ya kane y'ukwezi kwa karindwi u Rwanda rwizihije umunsi witwa uwo kwibohora n'umunsi abarwanyi ba FPR inkotanyi binjiye mu mujyi wa Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda nyuma y'imyaka hafi ine zari zimaze zirwana urugamba rw'inkotanyi rwatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi umwaka w'1990 ku mupaka wa Kagitumba aho abarwanyi ba mbere ba FPR inkotanyi abenshi muri bo bari basanzwe bari mu ngabo z'igihugu cya Uganda ndinaho binjiriye baturutse imirwano ya mbere hagati yabo barwanyi n'ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe yatangiriye mu gace k'umutara muri make kuva tariki ya mbere z'ukwa 1994 kugera tariki ya kane z'ukwa 1994 FPR yigarurira umurwa mukuru w'u Rwanda abaturage bako gace k'umutara bari bamaze imyaka hafi ine mu ntambara n'ubuhunzi mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane umujandarume wari mu birindiro byahitwa mu ndatemwa muri komine Murambi yakijije umuryango warimo ababyeyi batatu n'abana babo byamusabye guhangana n'interahamwe ariko araziganza musaza wabo babyeyi yarokoye ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Ali Yusuf Mugenzi arashaka uwo mugira neza ngo azamwiture si kenshi dukorera ubuvugizi abanyamakuru nkatwe kuko Ali Yusuf Mugenzi n'umunyamakuru wazubereye mu mwuga kandi wabereye benshi intangarugero mwari musanzwe mumumenyereye kuri radio BBC gahuza miryango turamushimira ku bunararibonye yagaragaje ubutwari bw'itange yakoranye none turamwakiriye ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane Venuste
none mbwira niki kikuzanye muri kino kiganiro
no gushakisha nkuko nubisha abandi bashakisha nanjye byabaye ngombwa ko ndafite ikintu umuntu ku mutima ntekereza cyane numva ko nashakisha ntazaherereye niba ari muzima niba yarapfuye ariko byashimisha menya amakuru ye
uwo muntu ushakisha ninde ku buryo bikuzanye hano mu kiganiro gasoro kaburaga
Venuste ntabwo muzi sina icyo nzi nuko yari umujandarume igihe cya Jenoside muri 1994 impamvu mushakisha nuko yarokoye bashiki banjye ahitwa mu ndatemwa jyewe njya kuzi Londres bashiki banjye bambwiye ko leta yari yarashyize abasirikare bake abajandarume bake ahitwa mu ndatemwa bari bayobowe na Sudetna niyo yari kradeho yarakira umusore hanyuma ageze hariya mu ndatemwa ashakisha iwacu impamvu yahashakishije yabwiye bashiki banjye ari ukubera ko yasomye igitabo nanditse cyakoreshwaga mu mashuri mu Giswahili mu mugani nanditse hakaba hari mu ndatemwa wahageze rero ajya gushakisha arahabona gutyo aba inshuti y'abashiki banjye hanyuma Jenoside itangiye bashiki banjye batatu n'abana babo baza kumenya ko babibwiwe n'umukozi wo mu rugo ko hari gahunda yo kubica bagombaga gupfa ku tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane uwo mukozi wo mu rugo rero araza arabwira ati jyewe twarabanye neza ntabwo nshaka kubona amaraso yanyu ibyiza ni uko mwashakisha uko muva hano kubera ko twafashe icyemezo cyo kubica uwo mukozi yari yarabaye interahamwe yishe n'abandi bantu bariya mu ndatemwa nuko bashiki banjye bashakisha uko bava mu ndatemwa birabananira ku itariki ya 10 babona imodoka ivuye ahitwa Imuhura interahamwe za hariya zibakuramo imodoka zibabwira ngo ntabwo bagomba kuva hariya ku itariki ya 11 nanone babona imodoka yatundaga amazi igemurira impunzi zari hariya yo mu ndatemwa mu gitondo kuko abashoferi bari bacumbitse iwacu zishaka kugenda bamaze kujyamo interahamwe nanone ziragenda zibakuramo bababwira ko ntacyo bahunga basigare mu baba kwemo rero nibwo mushiki wanje ubyitabye imana witwa Shani aragenda abwira uwo mujandarume aramubwira ati wabaye inshuti wabaye muvandimwe dutabare kuko baratwica rwose uyu munsi ni umunsi wacu wo gupfa tutava hano baratwica uwo musore rero aragenda ahangana n'intera hamwe zari zihagaze zivuga ko zidashaka ko bahava byabaye ngombwa ko arasa mu kirere intera hamwe zirikanga zikanze rero aravuga ati ndabarasa nuko bashiki banjye batatu n'abana babo bashoboye kujya muri izo modoka ebyiri zerekeza i Rwamagana n'i Kigali kwa banyirazo zirabatwara uwo mujandarume arabaherekeza abageza i Kayonza rero arabwira ati ahangaha niho yewe ndangiriza kubera ko komini Murambe niho irangirira abasigaho ati ahandi ni mwe twarize urumva ibintu yabakoreye byangiye ku mutima cyane Venus cyane ariko nkamutekereza uwo muntu ukuntu asa izina rye ini ineza kureba shiki wanjye kugira ngo batitwa n'imihoro hariya mu ndatemwa icyo nakubwiye nuko ntabwo bari abatutsi nta nubwo bari abanyapolitiki baziraga ngo njyewe kuko ari bashiki banjye nitwaga Inyenzi nshakishwa ariko kurwo rero n'abashiki banjye niyo mpamvu n'icyo bari bagiye kuzira urumva rero uwo mugabo na n'ubu sindamubona niba ariho niba atakiriho niba haba abasirikare bari kumwe abajandarume bari kumwe hariya mu ndatemwa wenda baramuzi banyibwira nawe niba anyumva yanyibwira rwose Benusi byanshimisha mumenye sivuga ngo nakora kiriya ariko ndumva afite amatsiko yo kumenya uwo mugabo
ufite amatsiko yo kumumenya urashaka kumubona kugira ngo umushimire urebe isura y'umugira neza niko ushaka kuvuga
urabyumva byo byose maze kuvuga urumva ukuntu umutima w'uwo mugabo ukuntu yatabaye bashikanje ndarabakundaga bashiki banjye ntacyo baziraga ntabwo bari muri politiki yarabatabaye yakoze icyo ashoboye nubwo baje gupfa imbere babiri ariko yakoze icyo ashoboye nkaba rero nifuza cyane rwose ko ngize amahirwe akaba akiriho tukamenyana nagiye byanshimisha
ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho niyo yaba atakiriho akaba yarashibutse ukazabona uwamukomotseho ineza ngo ntihera ariko se ari Yusuf mugenzi dusubira inyuma gato mushiki wawe Shane ni nyakugendera Shane ntakiriho ariko ntabwo yigeze nawe aguhaka none ko izina bamwitaga iryo umuntu wari warabaye inshuti yabo ntazina rye bigeze bamenya
Venusi inkuru sinkunda kwivuga kubera ko
irababaje ndabyumva
irababaje kuko Shani yapfuye apfa nabi apfa tutavuganye
komera
ubwo amakuru jyewe nayahawe na mushiki wanjye umwe wa nyuma niwe wari bucura iwacu witwa Zura niwe wabimbwiye ntabwo rero ndavuganye na Shani hari n'undi witwaga Baby nawe ntabwo twavuganye uwo twavuganye ni Zura niwe wambwiye ayo makuru ariko nawe Surabe ntamuze azi gusa ko yavuganye na Shani
ndasaba cyane nkuko abivuze mu kanya kugira ngo umuntu wese wumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya waba uzi peloton y'abasirikare bari mu ndatemwa muri 94 wamenye umusirikare wagiye gutabara bashiki b'umunyamakuru ari Yusuf Mugenzi nyaboneka mudufashe tumenye uwo mugira neza uwo munyarwanda bagaragaje yuko ari ndakikirwa ari Yusuf Mugenzi aramushaka kugira ngo amushimire none ari Yusuf Mugenzi hashize imyaka 30 ibyo bintu bibaye ni ibintu umaranye igihe kirekire ku mutima kugira ngo uyu munsi uvuge uti ngiye kubishyira hanze ni inkuru ntakunda kuvuga kubera ko imbabazi ariko ngiye kubishyira hanze njye mu kiganiro Agasoro ka Buraga ntabaze ntange impuru zashaka umugira neza ni iki cyakujemo kugira ngo uyu munsi uvuge uti ndaje tuganire
Dorese urabona ukuntu ibintu byari bimeze muri 1994 kubona umuntu uwo wakoreraga ingabo z'igihugu agafata imbunda akajya gutabara umuntu witwa ikitso cy'umwanzi urumva uburemere bw'icyo kintu ni bake bashoboraga kubikora urumva rero kubera ubwo butwari bwe n'ubwo ubuntu cyangwa ubumuntu bwe afite nicyo kintu cyangiye kindi ku mutima kugeza ubu ngubu basi kubajya ariko nubwo bagiye njyewe byashimisha rwose mubonye nkamushimira cyangwa nkakiri kine nakora ntekereza ntashobora kuvuga aha kuri radiyo rwose nicyo kishishikaje kuko nshobore kumenya
Adi Yusuf Mugenzi ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga nongere mbisubiremo turifuza kumenya umusirikare wari umujandarume wari ukiri muto mu basirikare bashobora ko barinjiye muri za 1992 wari mu ndatimwa 1994 watabaye umuryango wa Yusuf Mugenzi agakiza bashiki be batatu akabaherekeza akabageza ikayonza niba uri umwe muri abo basirikare niba uri mugenzi w'uwo musirikari waramubonye ukabuza waherereye ukabuza wamukomokaho nyaboneka gana ikiganiro Agasaro ka Buraga utubwire ari Yusuf Mugenzi mu ndatemwa ni wanyu ni kwivuko birumvikanura havuga ukagira ikiniga kinshi kubera inkuru zahabaye kubera amateka yaho ariko ubu ngubu uje mu kiganiro Agasaro ka Buraga ukaba wongeye kongera kuhavuga mbwira iyo uvuze mu ndatemwa ni kiwumva kikuje ku mutima
ariko iwanyu ni iwanyu maze myaka 30 ndi hano mu Bwongereza mfite ubwenegihugu bw'igihugu ariko ibyo byose ntabwo nshobora kwibagirwa kwivuko iwacu ndahabona iteka ndahatekereza simbagera ariko mu bitekerezo byanjye ndahafite n'abantu banzi bose bazi iwacu kwa Musizi Yusuf Mugenzi barahaze arazi umusazi wari uzwi cyane yari afite resitora hariya batarahindura umuhanda ahitwa kuri Bismillah abantu bose barahazi ubwo rero ndatemwa ndavuga iki niyo mpamvu nayanditse no mu gitabo cyanjye abasoma igiswahili ndatemwa hari umugani ndaciye nanditse uvuga ibya ndatemwa
ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga ari Yusuf Mugenzi nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Venuste
Agasaro ka Buraga
umwaka w'igihumbi 1996 umuryango w'abarundi bari barahungiye muri Kongo mu nkambi ya Ruvunge muri Zaire baburaniye ahitwa Shabunda nitunga Clemence batazira Made ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga shakisha abavandimwe be nitunga Clemence atuye mu ntara ya Muyinga ku mini Muyinga umutumba wa Karemera gacimbiri ka Gasenyi
igihe tumyanza mu kiganiro ndiko ndashakisha abantu twaburanye nabo kubera twarashakishije turababura gushika n'uwo munsi ntandanze turaronka
abo bantu mwashakishije ni bande
umwe yitwa Nizeyimana Claudie bamutazira Jean Claude Gatoto abakongomani turi mu cha Congo Zaire niho twabashije kuburanira uwundi yitwa Ndayizeye Gororioza ni mwene wacu n'undi mwana w'umubanyi yitwa Saguye Pelagia bataziye nyira
mwatandukanye mugeze hehe muri Kongo
aho twatandukaniye nahitwa Kuruzi Gacungu uri kuraza ahitwa Chonga
ubwo hari mu uhe mwaka
1996
wowe uri murundi kazi
Je wandu murundi. Na wabone na barundi nyene.
none icyo gihe ko hasinywaga inkambi z'abanyarwanda mwebwe abarundi mwari muhuriye he nazo
twari mu nkambi yitwa Ruvunge intambara muri Buvira muri Kongo nyene yitwa Zaire hanyuma rero intambara iteye twaragendanye turi kumwe mugabo twagiye kuburanira ahantu hitwa Shabunda umwe niko byagenze
none hari musaza wawe hari umwana w'umuturanyi abo bose nta babyeyi bagifite barababuze
ababyeyi bariho mama tubyara ariho bita baranyitondeye modesi banyitungiye modesita papa yatubyara yitwa Nirampeba Juvenali uwo wundi mwene wacu avuka kuri mama wacu nyina wiwe yitwa Krotirida abona imana ese wiwe nawe yitwa Binenwa Aloyisi uwo wundi mubanye ni umubanye nyene gusa sinda yabiwabo sindabibuka
none imyaka bari bafite abo bana bose urangisha urayibuka mwatandukanije Shabunda nk'uko bivuga ariko se bari bageze mu kigero cy'ihe myaka bari bafite imyaka ingahe
musaza wanje yari afise imyaka 17 uwo wundi nawe ndayize gorori yoza yari nko mu myaka nawe 17 gutya uwo wundi nawe bari mu rugero rumwe ubirabye
hanyuma mujya gutandukana ni kubera ko mwagenze muri ayo mayira y'inzitane mukaza kuburana hari ikintu cyabaye kugira ngo usange utakibabona hafi yawe ni ryari wamenya ko mutakiri kumwe ko bagucitse
twatandukanijwe n'intambara yabaye ahantu twari turi yakabira niyo yadutandukanije ahantu twari tugeze nyene tuca turatandukanye umwe yirutse ukwiwe ubundi yiruka ukwiwe ahubwo umuntu yatubariye inkuru niwe yatubwiye yuko yamubonye aho gacungu yarambutse uruzi rwa gacungu aja conga niko yatubariye urumva rero niyo makuru twabashije kumenya ntitwasubiye kumenya uwo twobaza tumenye uko byifashe
ayo makuru mwayabonye ryari yabahaye ryari
97 niho twamenye ayo makuru
none niyitunga hashize imyaka 27 ayo makuru uyafite nibuni nyuma y'imyaka yose nibwo uvuze uterekanje ku ijwi rya Amerika njye kurira ko nabona bene wacu
ego cyane gose byarashimishije kuba naramenye izo nomero canavuga ati nanje byonezera cishije ku ijwi rya Amerika hari abakongera icyo bamfasha kugira ngo numve ko bapfuye cyane ko baba bakiriho
buri munsi urabatekereza buri munsi wumva hari aho bari baza bakagusanga cyangwa ukagenda ukabasanga buri munsi ubahuza ku mutima
ego cyane gose ndabiyumvira gose
wumva bakiriho
aya ntabyo nomenya atari Imana yonyine yabazigamye yonyine niko novuga yabazigamye nyene nkuko yatuzigamye natwe byonezera kweri ego byonezera yabazigamye nkuko natwe yatuzigamye
none niba bakumva muri kano kanya aho bari hose bakaba bakiriho bakaba bakumva muri kino kiganiro ubafitiye ubutumwa bw'umuryango babwira amakuru ko mwageze mu Burundi hameze hate abantu bakiriho aho ngaho ni bande mbese baha amakuru ubabwire iki kuri ku mutima ushaka kubabwira
jewe ico nasaba namba bakiriho nagomba ndababwire yuko abo tuvukana bose turi kumwe atari bo babuze nababwira yuko mu muryango bimeze neza turashima kandi nkababwira yuko nk'uwo musaza wanje wenyine na wene nkamubwira yuko tutagiye ku mavuko twaciye tuje ahantu mu yinga kubera bivanye n'uko yohava azoturondera ku mavuko aho twavuka mu Kayanza ubu siho turi butaganzwa komine utaganzwa nyene ahasiho turi twaciye twunguriza muri komine Muyinga muri komine kandi Muyinga intuze kaetiye Gasenyi ari wo mutumba Karemera akaba kiriho azotubaze azobaririkiriza kugira ngo natwe tuzoye tumuhindanze nico nifuje kandi Imana imuziga amahari hose namba kiriho.
Urakoze cyane kuba ushuhuje uwo musaza wawe ukamuha amakuru yo mu rugo. Ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga n'Itunga Clémence. Ngaho ukomere nkwifurije amahoro y'Imana.
Asante. Murakoze. Mugire umugisha.
Urakoze cyane.
Asante. Shaka gasaro kawe muzakabona mazerero shaka gasaro kawe muzakabona wiki ntegeye shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona.
Tukiri mu mwaka w'1996 umusore n'inkumi bari barahungiye mu nkambi ya Mugunga muri Zaire igihe inkambi zasenywaga baratatana ariko babonaniye ahitwa Sake. Nyuma y'imyaka 28 Munyanziza Cyprien aramushaka atuye mu karere ka Nyarugenge murenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu w'amahoro.
Nukuvuga ngo nkuko nari nabibandikiye hari umuvandimwe w'inshuti yanjye Magara twaburanye tuburana muri 1996 turi mu cyahoze cyitwa Zaire tuburana tugeze aho bita mu Isake turutse mu nkambi ya Mugunga. Ukubwo hahise habaho akavuyo ko k'intambara bamwe barakomeza abandi turagaruka ntabwo rero nzi niba yaragarutse niba yarakomeje sinzi niba ariho sinzi niba atakiriho. Nubwo buryo nabandikiyemo ngo menye byibuze amakuru ye menye niba yaba akiriho yabaherereye he nawe yamenye mbega menye amakuru ye nawe amenya yanjye niba ngombwa tube twanahura nyine buri wese abonane na mugenzi we.
Mumaze imyaka 28 mutandukanye
cyane rwose muri 1996 mu ntambara iriya ya Kabila akuraho Mobutu.
Wari ufite imyaka ingahe wowe Munyanziza?
Nari mfite imyaka hafi 18.
Uwo mucuti wawe ushakisha yitwa nde?
Yitwa Nigena Winifred Mary.
Mwari amacuti mukira abasore?
Ni cyane rwose.
Hanyuma intambara ikubise murahungana cyangwa se yaciye uko na wucu kwawe?
Oya, twaramanutse tugera ipfi za Sake n'undi tuguma kuba turi kumwe aho n'ababyeyi be bari aho n'umuryango biza kuba ngombwa ko byongera bidukuraho naho bamwe baca ha abandi baca ha tuburana gutyo.
Umuryango we urawibuka? Ababyeyi be urabaza amazina yabo?
Ababyeyi be musaza bamwitaga ni bari Hesroni yari umupasteur wa Eglise Baptiste. Mama we ntabwo nari nzi amazina ye gusa nzi ko yari afite na basaza ye bitwa ba Pita afite na murumuna ye witwaga Nonce cyangwa Nonce yatangira ngo ubwo urebye muri famiye nabo ngabo mbashije kuba nibuka.
Bose bari bakuzi?
Oya, wo twari tuziranye niwe ariko bo baratubonaga nyine ko kenshi twabaga turi kumwe kandi twari tunaturanye.
Mbese mbere y'uko muhunga mwari mutuye he mu Rwanda?
Nge nari ntundi nagiye nturutse Kigali ariko bo n'ubundi barabigisenyi mu murenge hari aho bita kukabatwa ngira ngo ubwari hari muri secteur Mudende.
Ariko se hari uburyo bundi wigeze ukoresha ushakisha uvuga uti uwampa nkamenya aho aherereye?
Arabo twagendaga duhura kuko nkunda kugenda nka za Rubavu ukabona uhuye n'abantu runaka muziranye n'ubundi mwibyo bihe mwari muturanye mwegeranye ukababaza se amakuru ya runaka ariko nkumva nta muntu n'umura umpa amakuru yuzuye ye kabisa nkumva ntayo mbona. Ku bwanjye mba numva mvuga ngo menye ngo arahagana he namurebe tunaganire burya abantu babibukana ku bintu byinshi rwose ariko byibuze bibabyiziyo mumanye ukajya mukunda guhura n'ubundi mukaganira cyangwa se mukagira ibyo mufatikanya ibyo mufatanya kuko burya mu buzima abantu barafashanya ushobora guhura wenda buri wese yarahinduye irangamimerere cyangwa n'undi yararihinduye ariko ibyo ntibitanya abantu bituma hatari ibyo bafashanya mu buzima burya mu buzima abantu bafashanya byinshi.
None niba warahinduye irangamimerere yawe usanze yarahinduye mwahuriza he urumva mwakomeza urwo rugwiro nk'ubwo mwari mufitanye mbere urumva rwakomeza
kwa icyo twakomeza nuko babavandimwe nuko ba umuntu yagira ibyiza gatumira mugenzi we bagafatikanya byago nabyo byaba abantu bagafatikanya nk'uko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda ko abantu bafite mufatikanya mu bibi no mu byiza ariko mukabana hafi rwose
irangamimerere yabo yarahindutse kugeza ubu cyangwa iracyari yayindi
oya yarahindutse
ubuse yuganira numu twari kazi wawe umubwira yuko hari abantu wagizeho ubucuti bakunyuze na n'ubucibuka buti aba bantu mbaragize imana ndabibuka kandi ndabakunda urayimubwira arabizi
iyi arabizi cyane hari ni foto nagiraga yuwo muvandimwe ari kumwe na papa uretse ko nyuma naje kuyoberwa uko yacitse yangiritse ariko nayo imwerekana nk'amahano ubuhamya bwayo kuko ari amateka buryo ubutahisha umuntu cyane cyane ayo baraciyemo
none rero ngiki cyagihe cyiza cy'ubuntu niba uyu muvandimwe iyi nshuti yawe ushakisha niba Winifrida akiriho nigena Mary akaba akiriho akaba kumva niki ushaka kumubwira niya barwa y'urukundo yandike mu munota umwe mubwire
eta jaha kumubwira cyo nuko kuri niba hari bibaye byiza na nimero yanjye cyangwa adresses ze azima cyane agafati zanjye tukajya tuganira tukunganirana mu bitekerezo tukaganira rwose n'ukuri kuko ntabwo twabanye nabi kandi ubwo twahemukiranye nubwo nibyo twateguraga bitakunze kubera ibihe ariko n'ukuri jewe numva icyambere cyiza ruko rwose namenya aho aherereye hamusura akansura tugasurana imiryango ikaguma igafatikanya ubuzima
Yego Cyprianne Munyanziza urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umushuti wawe mwatandukaniye muri Kongo hashize imyaka 28 ni Mary Winifred Nigena ngaho rero kumera nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga mwihariko wa muri sanga mu mwaka 2010 umurundi witwa Ndinduruvugo Sylvestre yari mu Rwanda kundana n'umwana w'umukobwa w'umunyarwanda kazi witwa Mutuyimana Julienne aramusaba aramukwa nyuma yaje gusubira i Burundi yagiye guteguraho umuryango uzaba kuko bari bamaze kubyara umwana w'umuhungu nyuma y'imyaka 14 ntaragaruka Mutuyimana Julienne aramushaka atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboy akagari ka Nyakabanda umudugudu wa Marebe
no muntu twabyaranye ubirango wenda ndiye kumwaza mu wenda nimba mfite ikiganiro na kaza nkazumva irereye
uwo muntu mwabyaranye ninde mwabyaranye ryari
itwa Ndinduruvugo Sylvestre yari yaravuye i Burundi ubana aza kugenda mbiye kajye gushaka aho tuzakorera hasi nongiye kumenya iherezo
mwabanaga hehe
twabanaga mu karere ka Kicukiro byo akabuga
ubwo hari mu muhe mwaka mutandukana
hari mu mwaka wa 2010
yagiye utwite cyangwa se mwari mwararangije kubyarana
narabyaye umwana afite amezi 2 n'igice
ase umwana mu rugo aragenda ntiyagaruka
yagiye ambira ngo agiye gushaka aho tuzakorera ahitwe musenyi ngo nawe aragiye gushaka tuzaba
musenyi ni muyihe ntara
yambiraga kavuka muri province ya Ngozi commune Tangara umusozi wa Gitwa
hanyuma kuva yagenda muri mwaka 2010 ntiyongeye gusubiza amasi nyuma kuva 2010
nta na telefone yongeye kubona ibaho nta nubwo nongeye kumenya iherezo rye
nawe ntabwo ugize umushakisha nta murundi wundi waruze ngo umubwire uti mbese umugabo wanje mwamumenya ntabwo ugize umushakisha
nawe kuko nta bene wabo narenze
umuhungu wawe yakubajije amakuru ya papa we umubwire iki
Mburi cyo umubwira.
Hanyuma se wowe wumva umushaka umukunze, wumva umushaka kugira ngo ubone papa w'umwana wawe kuza kumushaka uramushakira amahoro.
Ndagira ngo umwana amenye papa we cyangwa niba yabakina atanariho nkamenya n'umwiwe.
Umwana wumva bishaka ashaka kumenya aho akomoka ashaka kumenya makuru ya papa we.
Eh nanjye ndabishaka cyane. Nta kindi we ndamushakaho nuko niba yabariho yabatariho ndangamenya n'umuryango we.
Ye gwiranga bimerere yawe yarahindutse hagati aho ngaho cyangwa se biracyameze
ko bimerere nago yahindutse no mu rugo no yarankuye harahari yari yaransabye aranakoye mu rugo harahari ababyeyi ntabareko mu rugo harahari
yaragusabye arakwa asiga kubyariye umwana aragenda byagaruka. None niba ndinda uruvugo Silvestre akumva muri kano kanya nyuma y'imyaka 14 mutandukanye niki wumva ushaka kumubwira gikomeye
ko yaza umwana akamumenya nimba bayakiriho n'umuntu wese waba umwumva wumvira wenda muzi akaza bakaza gakoresha uko bashoboye umwana nda akamenya umuryango nabo mu muryango we babaye bumva iki kiganiro wenda bamuzi na kindi bashakaho fasha bashakaho bundi no kugira ngo umwana bamenye.
Urakoze cyane Mutuyimana Julienne rero ngaho wakoze kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze cyane Imana ibaho mu gihe.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona.
Wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe
rero
mu mwaka w'1993 umurundi witwa Barakamfitiye Claudiani yakoraga mu bitaro by'igakoma mu cyahoze ari komini Muyaga muri prefecture ya Butare yasubiye i Burundi asiga umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 5 ntiyagarutse. Umuhungu we w'amahoro Donatien ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga atuye mu karere ka Huye umurenge wa Rusatira akagari ka Kiruhura umudugudu wa Rugarama.
Jewe navutse mu 1988 nderanwa na mama mu myaka mbere ya genocide. Nari genocide yabaye ifite imyaka 5 ndangije rero ubwo maze kumenya ubwenge nibwo nyine ubwo nabonaga ndi kumwe na mama sinagira amahirwe yo kubona papa. Mama aza kumfasha ndiga ngeze mu mwaka wa 5 secondaire mama arapfa. Ngeze mu mwaka wa 5 secondaire mama arapfa ariko mu gupfa kwe tukaba tutaragize ikiganiro kirekire kuko urumva twarabanaga gutyo ariko tukabana kwa sogokuru. Ntabwo nigeze ngira umugisha wo kumubaza amakuru yose ariko kambira amazina ya papa. Izina rya papa ni Barakamfitiye Claudie.
Yego.
Ariko noneho aho yakoreraga ku bitaro by'igakoma mu murenge wa Mamba bari himbagamo Baragoro. Noneho rero mama wagiye kumbwira ambwira iryo rya Baragoro mpita niyandikira Baragoro nanjye. Ariko ubundi nyirizina ni Barakamfitiye Claudie.
Yego.
Ye ndangije rero ubwo jyewe naje kugira ikibazo ubwo mama amaze gupfa nibwo natangiye kugenda nyine mbaririza amakuru mbo bya papa hariya ku murenge wa Mamba ku centre nyine niho abantu benshi bari bamuzi. Ndangije secondaire nahise mbona akazi ko kwigisha muri secondaire yari rihera ku centre Imamba. Ngiye kumva numva umugabo umwe n'umusaza bo ni mukuru arampamagara ambwira papa wawe abahehe. Ngani rero ni ntawe nzi naramwegereye ndamubaza mubaza amakuru yose ambwira rero amakuru ya papa niho ubwo natangiriye kumenyera amakuru ya papa.
Uwo musaza muvugana yakubwiye ko papa wawe akomoka he kwari muntu ki?
Ye yambwiye ko papa wanjye yaje aturutse Burundi muri za 1984 ye aza akomoka i Burundi aza akora ku bitaro by'igakoma ibitaro bya gakoma. None ubwo rero ubwo uko yaje gurana na mama urumva ntibyari ngombwa cyane. Noneho akaba yarajeje mu Rwanda mu kazi muri 1993 niho yaje kuhava ariko ahava urumva yambyaranye na mama ntibabana batamaze kubana rero muri 1993 byageze we yaramaze gushaka undi mugore wa kabiri ariko w'umunyarwanda kazi biza kurangira mu icyo gihe cy'93 i Burundi niho haje president Ndadaye nibwo yafashe igihugu. Mu makuru uwo musaza yampaye yahise ambwira ngo we yahise asezera akazi avuga ngo mwene wabo yabaye umuyobozi ati nta mpamvu yo kuguma mu Rwanda agenda ajyanye n'uwo mugore wa kabiri yari yaramaze gushaka. bagi Burundi gutyo ro muri 93 amakuru aragenda baho ntitwongera kumenya ngo ariho cyangwa ntariho ye umusaza rero aza kumbwira ati rero jyewe icyonzi ni imiryango y'iwabo nazagenda nkayikwereka ubwo yambwiragamo aho kwa bandataye bose akabambwira ariko nkumva ngize ikibazo ukuntu nahaguruka nkagi Burundi ngiye gushaka umuryango ntigeze mbona
yakubwiraga ko abo bo kwandadaye ari mu muryango we cyangwa se ko baziranye
ye uko yambwiye ko ndataye ubwe yari se wabo na data ye niyo makuru yampaye yambwiye ko dadaye yari se wabo ambwira ko ndadaye nawe yanize hano mu Rwanda muri kaminuza y'Ubutare anigisha hari isafe muri secondaire ayo makuru niyo yampaye
uwumva ari umuntu bazi neza
yenu yarabazi neza kubera ko urumva papa nyine we aho yakoreye ku bitabo by'igakoma yaramaze kumenywa n'abantu benshi cyane ye ubwo icyo gihe mu mwaka wa 2010
none se kuva muri 2010 harayandi makuru agiye kusanya ushakisha umaze kugira kanunu kaho papa washura kuba komoka harandi makuru yashakishije wamenye
andi makuru naje kuyabona rero mu mwaka ushize mu kwezi kwa 10 wa 2023 niho nongeye kumenya makuru
ana yahembwira
ye no kuva mu ruri ya mwaka wa 2023 jewe nagiye kumva numva umuntu arampamagaye w'umumama ampamagaye arambwira nti se wabuzi kuri uwo mu muryango nti oya none se wabuzi ko so ariho nti ntabyo nzi nti so ariho nti namushiki wawe ariho ndamubaza nti se urinde arambwira nti ngiye mvukana na n'umugore papa wawe yajyanye bagi Burundi uri kumva
yego
ndangije ndamubwira nti yo rero je ntago nari nkuzi ariko bibaye byiza wampa makuru yuzuye arambwira ati je nitwa Virginia ndi muri Kigali ndi mukuru wa mukaso ubwo ni mukuru wa mukadata ni wowe ntunzi ariko twe turakuzi nk'umuryango wose umukuru wo wampamagara arambwira ati mukuru wanjye uri impamba twa tuzi ko yaguhaya makuru ndaje ndamubwira ati nta makuru yigezamo ndamubwira nti noneho wakora iki kugira ngo mpuze nawe arambwira ati twe twamenye amakuru muri 2012 ntubwo twe tuzi yuko mukuru wacu yaguhaye amakuru uko mwajyaga muvugana mubwira ko rero nta makuru yampaye ndangije rero nibwo namubwiye ati basi se wampuza nawe gute ryaje kurangira nawe bo naketse ko ubu yahise avugana n'uwo mukuru we wundi uri impamba birangira kuri ubu ngubu ntashobora kumuhamagara ngo anyitabe ariko anyoherereza amafoto y'uwo mushiki wanjye
kuzaho mushiki wawe ari ukabuzi banyirasenge mukaba muvugana kuki batakubwira aho papa wawe ari
nge nashyingiwe 2014
abagabo ntibashyingirwa ariko abagabo bararongora
ye narongoye 2014 sorry icyo gihe nagiye kubatumira nk'abantu nyine nari narumvise ko papa yari yarahashatse ndangije uwo nguwo mukuru ndamuganiza namubwira nti nta makuru ya papa ubwo yarambwiye ati papa wawe tubuheruka amakuru ye bagenda Burundi 93 undi waje kumpamagara ejo bundi rero we ntitwari dusanzwe tuziranye urumva giye natekereje ko ashobora kuba mbwiye amakuru batashakaga kuma kuko kugeza isaha niyo namubaza gute ntashobora kugira amakuru ama
nta yandi makuru ufite kugeza ubu
nyuma yuko uwo warumpamagaye yahise yongera yicecekera ntagire ikindi ambwira ngewe nakoresheje research yanjye harimo musaza wabo abo ngabo ufite umwana ba muri Amerika twiganye wo kuri generation yanjye n'ukuvuga ngo ni umwana abo ba mama baberenye na nyirasenge ndamutekerereza arambwira ati rero nange ayo makuru narayumvise ariko bari aba masenge ntibashobora kuguha makuru pe nicyakora igihari n'ukuzashakisha nareba uko ngumya kubatereta nkareba ko hari icyo bambwira
uwo mwana kumwiganye akaba ari mwene wabo kandi akabaza amakuru we kutyate yaguhagashaka kukubwira ngo azakubariza bene wawe
iyi nawe nta makuru afite azi neza ko hari nyirasenge atabona mbese ubwo bamuhaye amakuru ko nyirasenge yagiye agiye Burundi yarashatse mu bwo buryo ariko ntibamuha abana biti bimeze biti nawe rero yabaye nk'uri kugira ngo yinjire mu miryango y'iwabo abe yabaririza amakuru yabo bene wabo aribo mushiki wanjye
none se Donatien ndashaka amakuru ya nyuma ufite kuri barakamfitiye wakoranye gakoma wasiza kubyaye amakuru yanyu mufite y'ahantu ashobora kuba aherereye n'ayahe kugira ngo nange nyahereho cyangwa dukomeze
makuru yanyu mafite nuko bambwiye ko ari mu gihugu cya Norvege icyo ntazi ni ikaritsi ikindi bambwiye nuko akiri umuganga n'ubundi nayo makuru yanyu mafite
nayo nashakaga urumva yuko ayo ngayo aramfasha cyane birumvikana abantu bari muri Norvege bari bwumve ijwi rya Amerika uyu munsi bazi umuntu witwa Barakafitiye Claudiane w'umuganga nkuko umbwira niba hari icyo apfana na nyakwigendera Amerika yoho ndadaye byo birahita byihuta ndararamenye neza ahantu ahereneye na ubwe araza kunyihamagarira ambwire aho ukuntu mwahura akakumenya ndahamye nta mugabo ujya wanga kumenya makuru y'umuhungu we nuko yenda ataza ahuri
na icyo ntekereza buriya we ntago ari uko adashaka kumenya makuru yanjye ahubwo abo bene wawe n'umudamu we bashobora kuba baramwimye amakuru yanjye icyo natekereje
none rero mbwira muri dufite umunota umwe ni wa munota ntanga kugira ngo umuntu yandike ibaruwa y'urukundo niba papa wawe akumva muri kano kanya umunota umwe n'icyo ushaka kumubwira
icyo namubwira aka kanya nuko yamfasha giwe tukabonana nkabona isura y'umubyeyi wambyaye yaba bimpagisha
Donasiane wa mahoro urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe kuduhamagara
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe uzakabona wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe uzakabona
Shaka gasaro kawe rero
mu mwaka w'igihumbi 1994 abavandimwe batatu baratandukanye kuva mu Rwanda kugeza i Burundi no muri Congo inzira z'ibyaye amahari uramutiwe Maria arashaka abavandimwe be atuye mu karere ka Huye umurenge wa Rusatira akagari ka Kiruhura umudugudu wa Nyarugenge
kugira ngo mumfashe kushakisha abavandimwe banjye nabuze babiri nababuze turi guhunga muri 1995 mwaka utangiye
1995 mwahungaga muva he mujya he
twari turi guhunga nyine amasasu tuva hano nyine tugenda tugana muri za Congo umuvandimwe wanjye umwe yitwa Munyaneza Agustini yari umusirikare wo muri ziriya ngabo zatsinzwe
yego
yakoreraga mu kigo cy'abasirikare yeka ari ni Kanombe ariko sindi niba ipetara afite nabo mbizi nye ntabwo yari yaratubwiye ubwo rero we nyine ngo bari baramurashe ngo arwarenge ubutari baraje ngo kumukora maze ayikaraga ari baramusigayemo ubwo tugeze mu misozi yo ku Gikongoro hari umuntu watubwiye ati nyamara cyo wa Mungu wanyu Munyaneza arahise ati imodoka irabatwaye ati baragiye muri Congo ati bo bahise bagiye ubwo twaragiye ntabwo twigeze tubashikira kuko twese dukambika mu nkambi y'Ikibeho ubwo amakuru ye ntabwo twongeye kuyamenya
nuvuga ko wowe wagumye Ikibeho ntabwo wagiye muri Congo
ntabwo nageze muri Congo ariko Ikibeho nyuma naje kuhava nyine nza kugenda ndi kumwe n'abavandimwe n'ababyeyi ariko nanone undi muvandimwe nawe witwa Uwitonze nawe twaje kuburana
we mwaburaniye he
Uwitonze Marie Claire twavanye ku Gikongoro turagenda tujya i Burundi twageze i Burundi turara kuri ku mashuri yo muri komine Mabayi ahantu bitaga mu Kibitoki ariko ku mashuri twaraye ijoro rimwe bukeye mu gitondo ngenda ngiye kuri toilette ngarutse nsanga abansize na n'umusaza wanjye na murumuna wanjye wundi ubwo jyewe nagumye aho ngaho i Burundi bo barakomeza baragenda bajya muri Congo ubwo bageze muri Congo yari kumwe na musaza wanjye na murumuna wanjye wundi na mwamukazi wanjye baragiye bagera aho bita mu Kajembo ngo barahaba hashize iminsi barahava nanone ngo bashenye bajya mu Rubirizi mu rubirizi naho barahavuye ngo bajya mu Runingo ubwo bavuye mu Runingo ngo bahise bajya muri Tanzania ubwo ngubwo bageze muri Tanzania ngo baharaye ijoro rimwe bukeye ngo bari baraye mu kintu ngo kigihangare cyubatse ubwo ngo haje abantu mu gitondo ngo bafite inkoni babakubita babwira ngo impunzi mwese mutahe ngo mujye iwanyu muri uwo muvurungu utanu rero Uwitonze Marie Claire yahise nawe aburana na musaza wanjye n'uwo murumuna wanjye bo bahise burira imodoka witonze nawe bahita baburana. Umusaza wanjye namuramukazi wanjye na murumuna wanjye mutoya wundi bo baraje bahita baza mu Rwanda undi baramuburana n'ubu ntabwo nawe tuzirengere ngo nagira ngo nyine mumfashe gutaka abo bavandimwe numvise hari ukuntu mushakira abantu rwose bakabona wabo kiriya kiganiro ndagikunda ntabwo kijya kincaho yenda nanjye Imana imfashije nazabona umuryango wanjye. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ko abavandimwe papa wacu yitwaga Bimenyimana Kamili, mama akitwa Mukagasana Generosa, ubwo musaza wanjye mukuru yitwaga Rukundo Matayo, hariho n'umudamu we musaza wanjye w'ubungongo bari barahunganye Rutayisireza Mariziyani nawe ariho murumuna wanjye wakurikiraga uwo nguwo wundi yitwaga Ushije Mpumu Iluminata ariko twamuhimbaga Gipine, ariho n'undi mwana w'umuherereza mutoya nawe witwaga Nyirabasa hose Stefania, twakundaga kumuhimba Kanunuri kubera ko yakundaga konka cyane nawe ariho. Ubwo abo ngabo babiri nibo tutari kumwe nibo twaburanye.
Mbese mbere y'uko muhunga mwari mutuye hehe mu Rwanda?
U Rwanda twari dutuye muri komine yitwaga Ruhashya Segiteri, yitwaga Gikirambwa Serire ikitwa Musasa. Ubwo noneho twajyaga tujya gusengera no kuri paruwasi Kiruhura ari naho twigaga. Twari duturanye n'ikigo cya Izarirubona, kera yitwaga Izarirubona, ahantu rwose ahantu bakundaga kuza kogeshereza inka kugira ngo zitarwara uburondwe, barahazi bahungise bahita bahamenya. Tukajya no kwivuriza Irubona hafi rwose hariya niho twivurizaga.
Mutandukana ari Munyaneza Augustine ari na Uwitonze Marie Claire bari bafite imyaka ingahe?
Munyaneza Augustine yari afite imyaka 24 kuko niwe nakurikiraga, noneho Uwitonze Marie Claire yari afite imyaka 18.
Niba bakumva muri kano kanya babahaye amakuru yo mu Rwanda, ariko hari ikindi kintu kikuri ku mutima nyuma y'imyaka ingana gutya mutabunanye mutandukanye, uravuga uti mbafite ijambo rimpozera ku mutima, ni iki ushaka kubabwira muri kano kanya?
Ushaka kubabwira nk'abavandimwe, nagira ngo mbabwire ko turabakumbuye, turabakunda. Ababyeyi bacu baratashye barashaje, ariko twebwe turiho turacyari, aho twari dutuye niho turi n'ubungubu. Babaye rwose batwumva baza tugafatanya kubaka u Rwanda, u Rwanda ruragendwa nta mahoro nta kibazo. Akandi kantu nagira ngo mbabwire, wenda nabirusa ko twari duturanye n'umusaza witwaga Karekezi Matayo, bakundaga guhimba Kavanga. Hari n'undi musaza nawe twari duturanye witwaga Zayazi Twagireyezu, yari afite abana bitwaga ba Minani na ba Kamanzi na ba Zani. N'umusaza witwaga Nibo Nshuti Faranswa wari utuye hakurya aho bitaga Mukato. Aba bose ni abavandimwe. Noneho Uwitonze Marie Claire w'icyo nagira ngo mubwire niba nyumva, namubwira ko umukobwa wari waramubyaye muri Batisimu witwaga Kanyange Esperance hari aho nawe aramutegereza, aramukumbuye yita aramumbaza, ubu yarabyaye afite umwana w'umuhungu. Munyaneza nawe icyo namubwira yuko yari afite umusaza w'inshuti witwaga Ntanama, bakundaga kuganira cyane, nawe aramutanyumva yahita yibuka uwo musaza bakundanaga, ariko nawe arashaje ubu ngubu ntakiriho. Rwose babaye banyumva, baza tugafatanya tukubaka, Rutayisire ariho, Rukundo ariho, nanjye uramukeye Mariya ndiho, bakundaga kunyita Agahinja. Twese turahari, abaye twumva rwose, babitumenyesha bacishije ku izina rya Amerika ku gasaro kaburaga.
Mariya uramukiwe, ndagushimye cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka abavandimwe bawe Munyaneza Augustine na Uwitonze Marie Claire. Ngaho rero ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona.
wicike intege
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe rero
uwitwa Mukarubayiza ararangisha basaza be bavukanaga ari impanga bitwa Ndahimana Eugene na nge Ndahimana Theogene bahunze mu mwaka w'1994 berekeza muri Congo bakaba bavuka mu cyahoze ari komine Nyabisindu Saitel Gahanda Sidire Rugarama
kintanye muri iki kiganiro ndagira ngo nyine kuko nari naratanze itangazo ryo kurangisha basaza banje babiri bagiye muri 94
urambira ko ari basaza bawe amazina yabo nawe yahe ni bande abo bavandimwe bawe
abo bavandimwe banje bangwaga mu ntege umwe yitwa Ndahimana Eugene undakitwa nge Ndahimana Theogene nyine nibo bankurikiraga jyewe
none se 94 bava mu Rwanda bari bafite imyaka ingahe
urumva bahavuye ari abasore ari insoresore z'abasaza bari abasore kuko nanjye nari mfite imyaka icyo gihe nka 20 wo urumva bari hasi nari mfite imyaka 20 bari hasi yanjye bari buje nk'imyaka hari nka 18 bari barafashe n'irangamuntu bari abasore
none se kuva 94 kugeza ubu nta gakuru kabo wigeze umenya ntabwo uzi aho baherereye
yewe ntako nigeze menya nta na gatoya nyine ubwo twabaga gutekereza gushakisha nyine nk'uko numvaga abandi bavuga ngo reka bashakishe ku ijwi rya Amerika ngo umuntu ashaka uwabuze nk'uko bakagenda bakamubona ntabwo nigeze nongera kumenya gakuru kabo kuko twaranavugaga tuti wenda baranapfuye ntibakiriho ariko mama akajya avuga ati mana ya njuwamba n'akana na kamwe rwose nkumva ko uko yabakiriho
none se bari muri Congo waba waramenye aho bari baherereye inkambi barimo akarere bari barimo
okay ni ukuvuga ngo hari nyina wabo wari waragiye muri Congo nyine bagenda bahunze bamaze kugerayo ngo baje kujya babonanirayo ngo aho bita Nyamirango ariko abandi bo bakaba barabaga ngo bari mu nkambi ya gisirikare noneho rero bo baza kuvamo nyine ngo baragenda bagenda bajyanye n'impunzi iyo bagiye ntago mpazi ariko nyine kwari ugushakisha gusa kuko we yambwiraga ko ngo bajyaga bajya kumusura aho ngaho Nyamirango kandi we yaratashye ari mu Rwanda
yego
niwe wampagayo makuru kuko njyewe ntago nari mbizi ko muri Congo ko bari babanyeho ariko we yampaye makuru ambwira ko bajyaga baza kumusura nka bajya gusura nyina wabo
aho muri Congo we ntiwigeze uhagera
ntago nigeze mpagera jyewe nabaye mu Rwanda niho narokokeye
uyu nyina wabo yitwa nde
yitwa Mukamu Yango Venancie
we azi neza ko bajyaga bajya kumusura kuba araho ngaho umbwira hitwa Nyamirango agaruka mu Rwanda ariko abasigayo
abasize ariko ngo yasize barambutse baragiye baragiye za Brazzaville simbizi we yagarutse mu Rwanda asiga ngo baragiye bo bagiye mbere yabo
barambutse batakiri muri Congo
batakibarizwa muri Congo
ubu rero tubashakire mu bindi bihugu biri hafi ya Congo yaba Centrafrica yaba Congo Brazzaville cyangwa se tumanuke hepfo muri Angola cyangwa se muri Malawi na Zambia wamenya amakuru yabavandimwe babiri Ndahimana Eugene nange Ndahimana Theogene ni kumwe hano mu kiganiro agasaro kaburagana mushiki wabo Mukarubayiza Maria ubashakisha bakaba barakomokaga mu cyahoze ari komini Nyabisindu muri Igahanda muri seri ya Rugarama ndivuga ariko bambwiye none niba bakumva muri kano kanya Maria Mukarubayiza niba bakumva muri kano kanya bandikire yabaruwa nkunda gusaba abaje gushakisha babo ibaruwa y'urukundo mbaha umunota umwe kugira ngo mwisanzure mubabwire iki bari ku mutima mubabwire urwo Rwanda mubabwire neza niki umaranye imyaka yose hafi 30 utabona abavandimwe bawe ushaka kubabwira aho bari ubu bashobora kuba bakumva muri kino kiganiro agasaro kaburaga ufite umunota umwe
ikintu nababwira mana ishobora byose koko mana yanjye baramuka banyumva bakumva ko ndi mushiki wabo bakurikiraga bangwaga mu ntege kintu mbifuriza nuko nakongera kuva ijwi ryabo nkazahumuriza mama numva yuko nabo baba bakiriho nawe akazishima kuko afite agahinda gakomeye aba mu nzu wenyine akumva ko abo bana baba bakiriho rwose nabo bakamuhumuriza bakumva ko umubyeyi yicaye atekanye yumva ko hari n'umuriho natwe tukaba tubakunda cyane twumva tubifuza cyane nibo dusigaranye abandi bose barapfuye barashize tubabonye twakumva twishimye mana ishobora byose mana Genosi nukuri kw'Imana sinzi ikintu Imana yazakugororera tukagutura uwiteka wenyine akaba ari ukwicazijabiro akakwicazijabiro ukatwumvisha wenda nkumva ndahimana nanjye ndahimana bangwaga mu ntege aribo basaza banjye bari barashyinguye data amaze gupfa nkumva ndishimye ndongeye ndababonye n'amarorerwa twahuriye nayo mu Rwanda nkumva ndishimye umutima wanjye nkumva ururutse jenosite ngize gutya nkumva umwe turi kuvugana cyangwa bose nkumva ndabavugishije mana ishobora byose niyo nahita mpfa ariko nkumva ko bariho wenda mama akazasigarana nawe nakumva nishimye nazagutura uwiteka akagenderera umuryango wawe akagenda akitari wawe ishabi akaguha amata munsi y'umuruhimbe ko tugahorana amata ndayakwifurije nk'umunyenyanza
Mariamu Karubayizanda ndakumva ndakumva urukundo ndakumva igishyika kikurimo kandi ndagushima nta kintu cyiza nko gusaba Imana ndasaba cyane kugira ngo nzaguhamagare mu minsi iri imbere nkubwira yuko abavandimwe bawe nababonye hagati aho ndagutumye unkomereze uwo mubyeyi wawe mukaru kwa Alphonsine ngiye yuko ari wenyine kandi yifuza kubona abana be umusuhurize umunkomereze kandi nawe nkifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana iguhe umugisha
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse munatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 7 4 3 4 6 naho taha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Vugana, kwijwi rya America, agasaro.